ti tena ere
still alive
ni furahi loje baba na itoa moyoni na ni furahi loje kwako usikie hewani oh, oh, ni barua ngapi nimeandika kwa njia ya muziki na nyimbo ngapi nimeandika zisizo za riziki ni barua ngapi nimeandika kwa njia ya muziki na nyimbo ngapi nimeandika zisizo za riziki nikikuita mpenzi 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 nikikuita dadi nikikuita mpenzi 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 nikikuita dadi ikufunga nikafunga ila siri staki wajue msamaha nikaomba kwa magoti nisikuzingue ikufunga nikafunga ila siri staki wajue msamaha nikaomba kwa magoti nisikuzingue nikikuita mpenzi 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 nikikuita dadi nikikuita mpenzi 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 nikikuita dadi oh barua yangu ya mapenzi nimeona niimbe barua yangu ya mapenzi nimeona niandike barua yangu ya mapenzi nimeona niimbe barua yangu ya mapenzi nimeona niandike nikikuita mpenzi 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 nikikuita dadi nikikuita mpenzi 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 nikikuita dadi mapenzi msarabani ulifanya zaidi na kama kipaji kwa burudani wekuwa nami oh kama mapenzi msarabani ulifanya zaidi na kama kipaji kwa burudani wekuwa nami papa wengi mjini wanaodai mapenzi kumbe waragai wana madiri fesi kama kinyonga kamwe hawafai kuna wengi mjini wanaodai mapenzi kumbe waragai wana badili fesi kama kinyonga kamwe hawafai nikikuita mpenzi 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 nikikuita dadi nikikuita mpenzi 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 nikikuita dadi oh mpenzi mpenzi nikikuita dadi nikikuita mpenzi 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 nikikuita dadi oh mpenzi 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 nikikuita dadi nikikuita mpenzi 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 nikikuita dadi nikikuita mpenzi mpenzi.